sina wasi nimeza ma baby boy. Nimelewa usemelo kwako sipindui. Iwe chini ya majiu mimi sichagui. Tulale, kasamaki kanguru sababa kaparue. Wendo bingwa kuketi, simu za mjani yoba misiwezi. Hata chini ya kapeti, na vyoli sakata mbali misichezi. Tulikishuka bibi lipandishe kwa vanga. Ipe janja zote zile za getanda. Vita vitu vya mahaba siyo panga. You're my baby.
Masha, masha, yeah.
Pandishe kwa vanga. Ipe janja zote zile za kitanda. Vita vitu vya mahaba siyo panga. You're my baby.
Washa, washa,
washa, washa, washa, washa.